ZWAP.com.
Young man.
Mapenzi kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme. Ndivyo yalivyo mapenzi, ukinekeza mawazo neza ukala sembe. Hivi unajua wanga hapi wako milembe, ukipenda usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes about paper, it's all about it paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ass away,
find your ass away.
ZWAP.com.